Nibyo byanyabyo akaga ni gahanga nayo iyo biza kuba ibindi wari gukora iyo bwayabaga byari no gukundu kitabaza mahanga maze ukongeraho imyaka ukirerera abana niwari gukunda yuko nitwa n'amatsiko ibyo wakoze ukiriho wagiye igihuke niwe niwari kwicisha imbeho papa wakunyagwa kiri muto wari kugenda umeteyo iyo nza kuba hari cyo nzi wenda nari kuba shikosi simbe narahawe umwanda nabo mwasangiye byose sinari kuruhanya nari kuba mbibona neza kwa maza simbura mashereka cyane ko tutari tworoye burya ngo nikica kagira mubi iyo uburetseho mpakura nkajya nkuririmbira hano nubwo byanga warakoze kumbyara iruhukire maze unyurwe n'iyi njyana mama uzamora ku mutima nubwo nakuze ishusho yawe yo nyibonamo ese uzi ko nabuze n'imifoto yawe fasha jya usengera na nyuma y'isi nzabeho nzakuboneho uhobereyo umekeho gatoya numva uko biryoha nzakuboneho uhobereyo umekeho gatoya numva uko biryoha basi nsezeranya niba utari bubabazwe nanjye ngiye kukubaza gutonganya mubyeyi wanjye mbere yuko nyibaruka urgiye ubanza ukambaza mawe sinari kwemera kubyara umwana utazakuza gusimana papa senga yo yahinduye amateka ikora ibyo batakeka imuhunda aradukunda njya mubabaza kenshi akamfata nk'aho ndi umwe ku isi akankosoza ineza iyo mbabaye ntabwo aryama ahora ku mava asenga asengera kuzongera kubonana nawe nagufata nka mukeba yananumye ngo ngusuhuze burya ngo nikica kagira mubi iyo uburetseho mpakura nkajya nkuririmbira hano nubwo byanga warakoze kumbyara iruhukire maze unyurwe n'iyi njyana mama uzamora ku mutima nubwo nakuze ishusho yawe yo nyibonamo ese uzi ko nabuze n'imifoto yawe fasha jya usengera na nyuma y'isi nzabeho nzakuboneho uhobereyo umekeho gatoya numva uko biryoha nzakuboneho uhobereyo umekeho gatoya numva uko biryoha